On pull a movement.
Zedwap.com.
Aujourd'hui,
c'est il.
Just follow the beat. You know it.
Baby, kiwe na eni lolanga, eni lata. Kiwe na eni lolanga, eni lata. Neva bumba wakongo kanga wali mwanaka. Neva bumba wakongo kanga wali mwanaka. Hey, angel of my heart, I put on my eye. Angel of my heart, I put on my eye. Neva bumba wakongo kanga wali mwanaka. Neva bumba wakongo kanga wali mwanaka. Hey,
vina makere, bebe, bebe, vina makere, bebe, vina makere, bebe, bebe, vina makere.
Kwa lulu likuwa na first question. Ok kusapuma you the best person. Your beautiness is wara of first mention. Mwala ufaken fita for destination. Is this true kama njina alola. Fue in love ni mkuu wakangu wakangola. Kuzwa kuwe na fayo munde there is no one. Uwa na wakale kuna wanyo one. Kuni hana na komita suicide. Kuni kupa ya mirili na rusa 2-5. Yulu yaka ikwa nile kuwe na full size. Baba mneke waka meka na kikonsize. Ni kutuwa lito onolo kukuchansinga. Shimba mawe diya ikuli na kutia finger. Kambe kiwa wa mkambi wa matile fans. Na kono yo believe tikuli kota ikuwa sina.
Angel of my heart.
Kamia ulingelo eke unibone sakanya ina yana ingelela muko butanya pake nchincha uswa vile nsatiana. Yeah, you always protect me like a breadproof. I'm now born again, I'm grateful. Yekulo na ki good news, let's break through. My body some chocolate in my best food. Believer, luka shuamo. As long as love inani kutwano. Miniva, tuzwa kwa ole amo lusela izikale love inani mukamo.
Angel of my heart,
safe for kutwalo.
I'm part of my heart. Angel of my heart, I put on my heart. Never move on my combine, and nobody wanna come. Never move on my combine, and nobody wanna come. Vina makere,
vene honare boazo nyaumba. Niki majeno tilas, gift MP samba. Topano wa famongo, mani west even kabu. Jonathan promoter, kaoma kuchialo. Raperi Susi, God M, my young bro. Mr. Oscar Sempeka, Antipro the manager. Hot mix right diesel, agar. Mr. Bad One, the consultant. I see a big man.